chizize muri wa mumiranga bantu watondo kanga ngoko wetu watasobya mukama sasira obula muchikuru naba mungalo keep a distance okwasimura mu bantu kino chikola okwekwata maso chikola okwata mungalo chikola okwesukule nyino chikola uba mwekenyera ndaba omusawo asobola okuvumula nlumirirwe ensi ebintu byewunyisa omwana okudduka bazadde mbulwa okuba yasimudde mbwera bikuludde bwe wabawo obusungu ayi allah kale sonyiwa ekirwadde kya kolona kizize muliwa mu miranga bantu watondoka nga nkoko twasobya mukama sasira obula mukikulu ayi katonda wange leero twemenye bwe tuba twasobya sonyiwa otuwonye endwadde obuyinza bubwo eseeno yiyo mukama ekwatonyesa enkuba alagira ne kiba abuzibya ne bukya kusaba ne kiba ekirwadde kitwale ekirwadde kya kolona kizize muliwa mu miranga bantu watondoka nga nkoko we tuba twasobya mukama sasira obula mukikulu obuyinza bubwo eseeno yiyo mukama ekwatonyesa enkuba alagira ne kiba abuzibya ne bukya kusaba ne kiba ekirwadde kitwale.
Remember where you got it from. www.djericom.com.